That's me deadly, deadly.
Big beats, big beats, big beats, big beats.
Resistance. Keep distance.
He's a cause na decline, juna penda dick priding. Andu kibe alikiba andu teta. Aki kumaret kwa kusublime. Ju reza kukari. Awe mani kusabaya. Hi ujiro, yes ya, zangu ziku clean. Kau kijuta staka, hi zero. Touchdown, 400 degrees kwa itro. Hizi niza kukuramo, hizi niza kukurumo. Tulipata na utumo ni kadai. Kwa unafanya job ligri, akasema neshi umo.
Eshere, tovi eshere. Tovi eshere. Rakan kaminya, rakan kaminya. Rakan kaminya, minya. Rakan kaminya, rakan kaminya. Rakan kaminya. Resistance. Keep distance. Resistance. Keep distance.
Come bali na mi.
Resistance. Keep distance. Resistance. Keep distance.
Quando not in heat, heat t-shirt me away. 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 Heat t-shirt me away.
Utapata chenye unataka na utajibu mashtaka. Utajipata kwa baba blanda ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya Luna, nimepata mshahara. Contra ni karagwa, ami ni kukarangwa. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family. Ya wengine mother Kambali na trapper, ispace na mata. Kubanja na me unless ni Benjamin au Kappa. Antaka 16 rounds, anaitisha ka Glock. Watu wangu wa diaspora ni wa shifti ka clock. Sikuandika I love you, ilikuwa gataipo. Na balance kwa grau, migun tatu tripod. Hi, njege ntaka bribe, ki, mbege si cha mine. Hi, denge ntaka pipe, hi, nyege joy die. Zaki moto, zaki moto, zaki moto, zaki moto.
Resistance.
Njerende, zungusha kiuno alafu wacha iende. Zungusha uyo mblena alafu wacha ende. Vijana wana rada mta, tuka kuja nao kwa show. Promota na tete mbaya, ati kume chrome. Kukinyesha ni goda na cam, ndo mana vitu hu grow. Pesa ndo inafanya mata mecha na toanga ball. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, just my turn. They say they want me in Dubai, I just might come. I don't like the limelight, they say I'm like vampire. Mi huwaga kreki, mongo waga empty. Mi nasaka hesi, waga waniwezi. Wana lamba kretin, why you overtaking? Manyu wana cheki, pia muna ni keki. Wakitisha mechi, go beach fetch it. Go beach fetch it.